shine your light upon the earth, upon the earth.
Kiarji de dan.
Volume Star Records.
Nirusu nikutu siku dadade. Chicago tipiga mdadadeki. Rumbi landuru chali kujiseti. Ali jamjana ona sasa tucheti. Hini kali ya machizi ya mabazi ya madon. Wachasa tu densi. Sakata rumbo siketi. Pandisha joi ya siketi. Hini kali ya machizi ya mabazi ya madon. Wachasa tu densi. Sakata rumbo siketi. Pandisha joi ya siketi.
Everything fresher than I've ever seen. Representing PD girl teen. On the scene, Buzi Genge riding. Do the right thing, shake your body righty. Rock out with your fatty bam bam. Back it up, push out the bam bam. Silly steady, na back in me steady. Young and I'm mad ready, what has he missy pendy? I don't know where my pen is. Hey, me not sure of us.
Me not sure of us.
Bukini to me, your cash man. Siwezi reverse.
Hini kali ya machizi ya mabazi ya madon. Wachasa tu densi. Sakata rumbo siketi. Pandisha joi ya siketi. Hini kali ya machizi ya mabazi ya madon. Wachasa tu densi. Sakata rumbo siketi. Pandisha joi ya siketi.
Kudada day weni mafinini. Na ukiparara mbono usijipake vaselini. DM kila time natuma vaselini. Amini usiamini hii mark ni mini. Shida ni mimi najua uwezi shinda na mimi. Shida ni nini kwela ha wako kusini. Kaska zini kaska kuna makwela. Party feed girl dem hapa kuna msela. Chipo ame chipo chipo na kuna masala. Mashallah amebeba hadi silaha. Sina furaha amejaza kama afraha. Si malaya alianza kule ulaya.
Hini kali ya machizi ya mabazi ya madon. Wachasa tu densi. Sakata rumbo siketi. Pandisha juu ya siketi. Hini kali ya machizi ya mabazi ya madon. Wachasa tu densi. Sakata rumbo siketi. Pandisha juu ya siketi.
Si weekendi ni shableki. Nikiwanga mlevi chura hugeuka keki. Kani wacheni ruhusu ni kuseti. Mukwanga straight to the point kama jegi. Cheki, ukidai nywele bado misi kudai dai. Ukini cross ni nambogita kuchai chai. Mapia Kenya chora chini uko shy wine. I become fine by age kama I'm fine wine. Omosha kisha kunyo chemical.
Si hata tomba deni.
Mimkali midon kwa iserikal.
Na misi kupi deni.